Nah. Oh yeah, my people. Oh, no, yeah.
Bag up.
When I'm with Malisafi, and I turn rainbow, cause we are and I'm licking Maligafi, Mambo Safi, and I turn rainbow, wash up like it. Meet the work, come on, like it's moto. Who came on, no match, you're a bit kiboko. While I'm doing, come on, you must see it dog. Mana cause we do, I'm watching it dog. Napia, I'm a pillow now too. Kupeleza kukisio mpaka siku ku sio mpaka siku. Na pia anapendwa na watu. Ya anapendwa na watu. Kupeleza kukisio mpaka siku ku sio mpaka siku ku. Oh no, na ndo mana nkimtazama ananikosha. Oh no, na vyompenda mwenzenu nkimona ananikosha. Oh no, nando mana nkimtazama ananikosha. Hoye nikimona mwenzenu na ananikosha. Hey, utatamani kumuona kila saa. Ukimuona we mwenye utachanga. Ana minywele kiuno limefika. Yeni mrembo na najua kupika. Anapendeza nguo zake akivaa. Alijifiti shepu atakika. Natamani ni watambua mzawadi. Waseme kitu gani ni wapatie kama shukrani. Sababu ya malengo kuwa naye. Tujenge familia po badaye. Hivo kwa lolote ajiandae. Sababu ya malengo kuwa naye. Tujenge familia po badaye. Hivo kwa lolote ajiandae. Na pia anapendwa na watu. Anapendwa na watu. Kupeleza kukisio mpaka siku ku. Sio mpaka siku. Oh no, nando mana nkimtazama ananikosha. Oh no, navyompenda mwenzenu nkimona ananikosha. Oh no, nando mana nkimtazama ananikosha. Hoye nikimona mwenzenu na ananikosha.